radio y'ijwi ry'America ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste inshimi y'Imana. Hashize amezi atandatu igihe twahimbazaga umunsi wa Noheli nabateguriye ikiganiro nabagejejeho nzirikana amagambo ya nyiricyubahiro kardinali w'u Rwanda Antoine Kambanda yari yabwiye abakristo ku munsi wa Noheli ko Noheli ari umunsi w'abana ko bagomba gukundwa bakarerwa bakabera Imana. Icyo kiganiro agasaro kaburaga cyasuzaga umwaka nagihariye abana bakuze badafite ababyeyi. Abo bana baje hano mu kiganiro agasaro kaburaga bashaka ababyeyi babo barimo na Joseline Uwamahoro. Ndamuharira igice kinini cy'ikiganiro. Impamvu ni ukumufasha kwandika amateka ye mashya kuko yari amaze imyaka 25 abyifuza, yari amaze imyaka 25 atandukanye na nyina. Nyina nawe ntiyarazi ko umwana we akiriho aramubonye. Iki kiganiro kandi ngituye ababyeyi mwese mugira ubuntu mukarera abana nk'ikiremwa mubakunda mukabaramira mukabakuza. Umwe muri mwe ukwiye amashimwe y'umwihariko ni Donna Marlene Mukayiranga niwe wareze Joseline Uwamahoro. Nabibabwiraga mu kanya Joseline Uwamahoro ari mu bana na hari ikiganiro mu gihe cya Noheli. Inkuru y'umwana w'igitambambuga wagarutse mu Rwanda yizera kuzabona nyina, ukwizera kukamubera inkingi y'ubuzima. Ndifuza kumwongera mukamwumva. Atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kabeza. Yaje mu kiganiro agasaro kabura agashakisha nyina Serafine Kayitesi, ambwira ko akomoka i Gashora mu cyahoze ari Kigali Ngari.
None se Joseline, ushaka ni mama wawe gusa cyangwa urashaka na papa wawe?
Papa wanjye we nigeze kumubona, ariko ntabwo urebye ndashaka mama cyane ko papa we nimuziho, ariko mama we niwe ntaziho na gatoya.
Papa wawe muhuye, wigeze umubaza amakuru ya mama wawe?
Narayamubajije, ariko nyine papa nari nkiri mutoya. Iyo umwana akiri muto yatitaho cyane ngo yange nyine ko yigendeye aramunsigira, papa twabaga muri Tanzania. yari igende arakunkigira ariko nta kindi nabirengeje n'ibyange yange papa yari ubigashora muri Kigali ngari kugira n'igihugu nabo
aho muri Tanzania yavuye akagaruka mu Rwanda akagusigira papa wawe na kahe gace ka Tanzania
kuko nari nkiri mutoya twabagana mu nkambi yanibuka neza hitwaga hara hitwaga Rukore niwe ari Rukore
hafi aho hari inkambi ya Rukore hakaba n'inkambi ya Benako yari nini cyane wari muyihe muri zo kwa ebyiri
nabaga ikoje gusa nabaga ibukore niho twabanaga na papa gusa uwo mashenge nabwiye wanduraga yabaga hitwaga ibumashi niba nibuka neza
hanyuma se mama wawe yagusigiye papa wawe amubwira ko yigendeye yisubiriye mu Rwanda
oya mama yashakaga kuntwara kuko nyine yashakaga ngo kuntwara akanjyana nyine akanyika papa nyine ko papa yakatabishakaga yiga imigambi nko nazita anjyana kwa masenge atabizi noneho uwo masenge kubera ko nyine yari atuye aho ngaho ibumasi niho yanjyanye niho aba ariho njya kubona n'uwo mama wanjye arigendera
agasaro kaburaga kabonetse
maze gusaba abumva ijwi rya Amerika gushyira hamwe tugashakira umubyeyi Joseline w'amahoro umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika Jeanne Pomusene Kagabe utuye igashora yarabyumvise asanga muzi ndetse ajya kumureba kugira ngo amenye niba ariwe koko navuganye nawe atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Rweru akagari ka Batima umudugudu wa Kamudusi
Kagabe Jeanne Pomusene kazi neza ku ijwi rya Amerika
yego
Kagabe ni wowe wumvise amakuru y'uyu mwana w'amahoro Joseline ashakisha umubyeyi we umaze kuyumva wumvise uwashakisha umuzi
maze kubikurikirana numvise hari umuntu duturanye witwa Kayitesi Serafina
yego
hanyuma ndamusanga njya kumubaza ko hari umwana yaba yarabuze w'umukobwa
akusubiza ngo iki
ambwira ko hari umwana yashize muri Tanzania ariko ngo yamusiganye na se isa yaramutwaye amujyana kwa nyirasenge
yego
hanyuma ngo yashaka kumuhungukana ubwo ise yanga ko amuzana ajya kumuhisha kwa nyirasenge nyina araza musigaye
yamusize atamwanze ari uko gusa se yanze ko amutahana
ntabwo yaramwanze rwose ngo nawe yagize agahinda ko kuba asize umwana wiwe ariko yari agiye kumuhisha kwa nyirasenge
wowe se uko wari wumvise uwo mwana avuga ku ijwi rya Amerika ukumva n'ibyo nyina uwo nita nyina magingo aya Kayitesi wumvaga bifitanye isano wumvaga ari umwana n'umubyeyi
yego kubera ikiganiro nkunda kugikurikirana buri munsi
yego
rero numvise bavuze ngo arashakisha nyina witwa Kayitesi Serafina wahoze atuye muri komine Gashora
yego
ndavuga n'ubundi kubera ko ariho yahoze atuye reka nje kumubaza numve koko n'isanga atari byo ubwo ndabyihorera
yego
ubwo ngize amahirwe arambwira ati rwose nabuze umwana wanjye namusize muri Tanzania namusize namwaka ati n'ubundi nari nzi ko yanapfuye hanyuma rero ubwo nimero yawe ntayo twabonaga icyo abikoze kubera ko hari abantu bafite za telefoni za smartphone
yego
twanagiye kureba umuntu ufite smartphone tujya kuri YouTube dushobora ku kiganiro ni nabonye adresi neza za uwo mukobwa yaba ari
yego
hanyuma rero nimero yakora ko ntayo twagiraga kubera ngo urabukurikirana ijwi rya Amerika y'ikiganiro isa tubashumba akunda gucishaho cy'urubyiruko
yego
baba bavuzemo nimero ashyizeho nimero ya telefone ubwo mba ndayanditse mwandikira ka message aho kugira ngo azamuze nawe hanyuma ndebe uko umukobwa twazabona ka nimero kiwe
urakoze cyane uwo wabonye koko ni nyina wa Joseline wa Mahoro Josephine Kayitesi ibimenyetso umpaye bihuye n'amakuru twari dufite ubu ngubu ahasigaye ni ukugira ngo tubahuze bashobore kumenyana bahure nk'umwana n'umubyeyi ariko nagira ngo ngushimire byimaze yowe kimwe n'abandi Banyarwanda benshi bagira uruhare rukomeye muri kino kiganiro agasaro kaburaga bacyumva kenshi bigatuma bashobora gutanga amakuru atuma dushobora kubona abo twabuze ndagushimye cyane mbikuye ku mutima Bwana Kagabe Jean Nepomuscène
namwe turabashimira ubwitange mu bya rwose nari kubona nimero yawe murakoze kabisa
agasaro kaburaga
umubyeyi umaze imyaka 25 atabona umwana we yakeka ko ashobora kuba atakiriho yakika imirimo akakirwa na radio ijwi rya Amerika imubwira ko umwana we ariho kandi ko amushaka yifuza kumubona abyakira ate Kayitesi Serafine namusanze igashura antegereje mubwira inkuru nziza
nabuze umwana w'umukobwa nuburira aho bita Tanzania ubwo rero kumubura papa yari murundi kendi igihe cyarageze cyo gutaha mu Rwanda papa wiwe aramunyaka amushyira nyirasenge twabaga ahantu mu nkambi ya Rusore amujyana aho bita mu nkambi ya Rumasa ubwo rero amaze kumujyana yari afite imyaka 4 ndataha njya mu Rwanda
igihe umuturanyi wawe Jean Nepomuscène Kagabe yazaga kukureba akakubwira ko agufitiye amakuru y'umwana wawe Joseline w'Amahoro ugushaka akakubwira ko yabyumvise mu kiganiro agasaro kaburaga wabyakiriye ute
byarandenze ahubwo byaransanze kuko naje kujya kwa Gitifu ngo ndebe ko hari icyo yamfasha Gitifu y'umurenge birangira byanze ubu ngubu ikintu nari ntegereje nyine navugaga ati Imana yatumye abasha kuvuga abo duturanye bakabumva izabasha no kumunyereka nyine
umukobwa wawe yitwa Uwamahoro
Joseline
Joseline iryo zina ni wowe wari mwise
yitwaga Ndayisenga Joseline
Uwamahoro mwaryongeyeho nyuma
ubwo ni papa yongeyeho kuko yamujyanye nyine mu Burundi urumva hari umwana muto cyane yari afite imyaka 4 twari Tanzania na ubundi twamwitaga Ndayisenga Joseline
ubu se witeguye ute kuba wahura nawe
ndumva byandenga kanezereza cyane umva mbese mwana mwiza sindi
nta makuru ye wigeze wongera kumenya kuva wamusiga muri Tanzania nta kindi wamenye
nari nzi ko yapfuye ntabwo nari nzi ibitekerezo
wari uzi ko yapfuye mu kiganiro se bigeze bakubwira ko hari umuntu wamutoraguye akamurera ubu akaba amufite amutunze nk'umwana we
icyo kiganiro cyumvishije uwo muturanyi ambwira yuko hari umuntu wamutoraguye avuga ati cyama nibuze nkarera yuko nabona naho nginga umusaya ari ahantu nyine nawe urumva umwana utagira nyino umwana utagira se byayamusanze nyine kandi icyo kiganiro ntabwo nigeze nkinjira ariko uwo ni umwana wanjye
uwo mwana wawe reka mushake muhamagare muguhe muvugane ningira rurema n'uwo mubyeyi wamureze nawe arabahari nawe muguhe muvugane ugume hafi
birumvikana ko Joseline w'Amahoro ariwe wamenyeshejwe imbere inkuru nziza mbinyujije ku mubyeyi umurera Donna Marlene Mukayiranga kugira ngo amutegure basangire ibyishimo ahasigaye ngiye kubahuza umwana na nyina bamaze imyaka 25 batabonana umwana yari afite imyaka 4 igihe batandukanaga igihe kirageze
Oui, Joseline.
nizo ni sute nshinima na kujigu ni Amerika mchiganiro Agasaro Kaburaga duheru kana mkwezi kwa kumi na abiri umwaka ushize mu gihe cya Noheli n'Ubunani ushakisha mama wawe nagira ngo rero nkubwire ko uwo wari utegereje iyi myaka yose mama wawe uko wamushatse uko wamumbwiye namubonye
bimbi ndikumva wayanga hari n'inzozi zibigeraho nkakanguka ntabwo ndi kubyumva neza
ntabwo urimo byumva neza
ndumva wayanga n'inzozi hari nshobora kuba ndimo ndarota
noneho reka ngufashe kurota reka ngufashe kurota noneho mama wawe muzane hano mu kiganiro tudatinze mama wawe muzane mu kiganiro hanyuma muganire gato madame Kayitesi igashora muraho
muraho neza
umukobwa wawe w'amahoro ari hano kuri telefone ngaho mubyeyi suhuza umwana wawe
zari zari ni
nikukumva
muraho
muraho neza
ngewe mama wawe washatse imyaka myinshi ukamuhora reko yumva
nikukumva
nagira ngo nkubwire yuko nabanje kwitonda fata igihe gihagije kugira ngo umenye koko niba ari we mama wawe amakuru kwa yambwiye nasanze ari yo nakoze iperereza ryanjye byimbitse nsanga ni mama wawe niyo mpamvu niyemeje kubahuza birumvikana yuko nanone ntabwo nabyumva ko mama wawe umubonye ariko nguyu mama wawe akaba wundi banza ufate igihe utekereze wiyakire ubundi nibaye n'ikibazo ushaka kumubaza ukimubaze nawe umusuhuze
aya mbere na mbere ndabashimira mwese kubera ko ndi kumva ari ibintu by'ibitangaza ari niba mukorana n'Imana bwa hasi ntabwo ndi kubyumva neza kuntu igihe kingana cy'imyaka yose 20 yose umuntu ntanose nashakishije ariko umuntu yabagezaho ikibazo bigahita bikunda nta n'igihe cy'umwaka giciyemo mbere na mbere sinzi niba nabona nuko mbashimira nukuri
murakoze
cyane ubanza no kuvuga ngo murakoze bidahagije sinzi n'irindi jambo nshobora gukoresha
urakoze gushima ariko nawe ubishimirwe
ndabashimiye cyane wenda ikibazo numva nabaza arabizi ko ni Joseline
Madamu Kayitesi amazina ye wamuhaye na yahe?
Yitwa Ndayisenga Joseline. Yitwa Ndayisenga Joseline.
Yeah, okay. Ndabyibuka. Sumva ko kari.
Nari nzi ko wapfuye ukakiriho. Ariko sumva mwarakoze ikiganiro ku itariki 3 ari umutungo n'imwe waje kumva ko hari umwana uri kuganira avuga amazina araza arambwira ariko nanjye ntabwo nabyemeye yuko waba ukiriyo kuko papayi wawe watumye akiri muto ufite imyaka ine sinabaraga rero ko ukiriho ariko ubu sinzi ko mwabivuga yewe numva bindenze
wagiye mfite imyaka ine
yakunyatse ufite imyaka ine gutera
nshyira mfite byinshi byo kukubaza ariko kuri nshimishijwe no kumva ko nanjye sinzi ndumva nabi
wenda nzapfa kubona niba twabonanye ntabwo imana itabigize
ntabwo bizatinda urabyumva umukobwa wawe yabuze amagambo asobanura ibyishimo afite ku mutima afite akanyamuneza afite ubwuzu afite ukwibaza anashyira imana imbere nkawe w'umubyeyi kuba wumvise ijwi ry'icyo gitambambuga wasize muri Tanzania dore hashize imyaka igera kuri 25 umusize ukaba umwumva avuga ubu ngubu mbwira urumva umeze ute aho ngaho wicaye uri ku gitereko
Dena kubwose ndumva bindenze kuba musebe umwana niha abakiri kwibere ukamwumva ngana gize ntabwo nawe nisenguzeza nawe nisenguzeza urandenze cyane
hari abandi bana benshi batagize amahirwe yo kubona ababyeyi babarera wawe w'amahoro yanyuze muri byinshi agati makaramu subizi wabataha gushaka subira i Rwanda arararubunda aburaho ajya aza kubona umubyeyi umurera aramukuza n'ubu bari kumwe uwo mubyeyi wakurereye akagukuriza uwo mubyeyi we wamubwiraho amagambo
umva yarakoze mwana w'imibiri yarakoze n'imana yarabibonye kandi icyo yakoze n'urugamba rwanyu yumva ko yamutse yari umwana muto cyane ukeneye kugerwa akamurera ariko kuvuga ngo yenda ntabwo nabona icyo namurenga uretse umwana w'imibiri we yonyine
Joseline ayo magambo mama wakubyaye abwiye umubyeyi wakureze ayakuye ku mutima wowe uyakiriye ute urumva akunyuze
ndabyishimiye ariko mbere nta mbere njye rwose ndumva nishimye kuba mubonye nyuma y'igihe kinini ariko ndumva ntabona nukuri ntabwo nabona amagambo nkoresha kugira ngo mushimeho
Komera shimira Imana kandi ushimire n'abantu barimo benshi nk'uko twaganiraga icyo gihe impuruza twayitangiye rimwe dusaba abantu bose bumva ijwi rya Amerika kudutabara kudufasha kugira ngo tugukure mu gahinda warimo tugushakire umubyeyi ntabwo ari igikorwa cyanjye genyine n'igikorwa cy'abanyarwanda benshi bumva ijwi rya Amerika barikunda kandi bafasha iki kiganiro agasaro kaburaga kugira tukiyemeje cyo guhoza mwebwe no guhoza imiryango yabuze abana yabuze ababo bakiriho bakiri ahantu batazwi uko ariho bari abo bose twagenda twongera kubafasha kugira ngo bagire ubuzima bwuzuye bwo kumenya aho bakomoka nawe rero ushimire abo bose ushimire umubyeyi wakureze akagukuza akakugeza akagufasha yamwara kumwe mu kiganiro hanyuma ushimire n'Imana yakuragiye kugeza ubu none se uw'amahoro uwo mubyeyi muri kumwe ari hasi ko mushaka sinkwambura ijambo hari ikindi washaka kuvuga mbere y'uko uwo mubyeyi
wenda icyo nashakaga kuvuga ngewe nka mbere nyine ndabashimira pe ndabashimira kubera ko nkurikije ukuntu nakuze nanone nkaba nanjye wenda ngiye muri sosiyete ubu byageze hari n'ibibazo ese nanjye ntaba naravutse nk'abandi bana ariko umfashije mu by'ukuri mwamfashije ibi bya Amerika mbashije nanjye kubona ikintu wenda gikomeye ndabumenye ko ariho ariko nta kindi navuga ushize guhora nshimira Imana ku bwawe koko nk'uko izina ryawe riri nta kindi navuga ushize kuvuga ngo murakoze kandi Imana ikomeze ibarebare mu byo mukora byose kandi wenda ikindi navuga ni uko mbonye ko ibi bintu ari ukuri koko ntago n'abandi bose icyo nabashishikariza ni uko nabo babigerageza kuko murakora pe murakora ntabwo ari ibintu wenda byo muri kimwe cyangwa inkuru mpimbano soya nkurikije ibimbayeho nk'ukuntu naracyaye icyizere mbonye neza koko ijwi rya Amerika irabashimiye kandi mubashye
birakoze cyane uyalo uraho mubyeyi mwiza
muraho namwe venete
duherukana mu minsi mikuru ya noheli abanyarwanda bumva ijwi rya Amerika barakibuka tuganira amaze kuganira n'umwana w'amahoro
Joseline washaka umubyeyi we utubwira ko nta kindi umwifuriza ko wifuza ko yazagira Imana agahura na nyina yashakaga none rero nagira ngo nguhe icyo nawe ugomba kuba wifuza nguhuze n'umubyeyi nkawe umubyeyi wabyaye Joseline umubyeyi warereye none nagira ngo muguhe musuhuzanye gatoya dufite iminota ine bambye ko dufite iminota ine reka tuyifate musuhuzanye Kayitesi Josephine uri hafi uracyanyumva uracyari mu kiganiro nguyu umubyeyi wakurereye mukandi wambwiraga amagambo noneho ndamuguhaye ngaho mwibwirire iki kuri ku mutima
ngaho wa mubyeyi wanoreye umwana ikamurera aho ntari ukaha
muraho muraho
mwarakoze mwarakoze ngewe ku bwanjye ninjishije bindenze numva nta kintu nabashimira yesu imana yo mu ijuru yababaye hafi mukanderera aho ntarindi mukahaba mwarakoze imana izabaha umugisha
bakoze kudusabira umugisha icyo twifuzaga ni ukukumenya Jeannette arakoze cyane kuzamushimira hari by'umwihariko ko akoze ibintu bikomeye ikindi nakubwira ni uko Joseline turi kumwe mu mwana uraho ntabwo yandagaye rwose Imana yaradufashije araho ameze neza tuzishimira no kukubona ibindi wenda muzabiganira ati ibikomere byinshi ariko ikintu nzagerageza kumwumvisha ni uko mama ari mama ngendanga ibindi byose hari tuzishimira kukubona mu biganire kandi ndabifuriza ibyiza murakoze
nagira ngo nongere ngushimire mbikuye ku mutima ngushimire nk'uko nabivuze ubushize kandi nkunda kwibwana mu kiganiro agasaro kaburaga urukundo urugwiro nk'umubyeyi wagize ugifite nakubwiraga ko urerera Imana ukarerera n'u Rwanda warereye na Kayitesi uwo mutima uzawuhorane mu Kayiranga uzabya ruheke nta kindi nakwifuriza uzakomeze ube umubyeyi ukwiriye iryo zina koko Kayitesi nawe ndagushimira kuba utaribagiwe umwana wawe wari uzi ko atakiriho ariho yakubwiye yuko yakomeretse cyane ndagusaba kugira ngo uzamugenze buhoro uzamuhe urukundo atabonye muri iki gihe mutari kumwe nawe w'amahoro Joseline ndagushimira ubwizige n'urukundo ufite no kuba warahisemo kuza ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kabura gukatwizera ugafatanya natwe kugira ngo tugufashe mwese ndabashimiye kandi ndifurije amahoro n'amahirwe nibyo Madamu Kayiranga urakoze ni wowe ukwiye gushimirwa by'ikirenga ni wowe wagize urukundo rudashyikirwa ni wowe watoye uwo mwana Joseline w'amahoro uramurera uramukunda uramugorora umugeza aho ageze magingo aya wambaye hafi kuva yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ashaka umubyeyi we uramufasha waje nawe hano mu kiganiro none n'ubu wagarutse kugira ngo usuhuze mama wa Josiane kandi umuhumurize umubwire ku mwana we ari amahoro nagira ngo nsabe abumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya baguhe amashyi y'umutima uri imfura Kayitesi nawe ngaho ukomere
murakoze Imana ibahe umugisha ikomeze bongerera ubutwari kuko kuvura bakomeretse ibikomere bikagabanyuka pe
Joseline nawe ndagira ngo ngusezereho umurimo wanjye ni hano urangiriye ahasigaye naho Imana ariko ndagusaba nawe kuzashyiraho akawe ndakwifuriza amahoro n'amahirwe ndakwifuriza kuzagira
ibyishimo nkuko wabyifuzaga birushijeho.
Yego, nimuze nako turabashimiye cyane kandi twese none dukomeza ibaye imbaraga mu byo mukora kuko akazi mukora nta kibuza umusaraba kuko umuzika byayo sinzi niba n'umuntu yabona nicyo yishyura ariko turabashimiye cyane mwarakoze kandi rwose kirinde uko n'imana nawe ibone imihati yishyura ngo kandi tukagira yongere ibyiza mukora kuko ntacyo twabona turahenda.
Urakoze cyane.
Agakaro kaburaga karabonetse
kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga. Turi mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994. Umwana w'umukobwa wari igisekeramwanzi w'imyaka itatu yarokotse genocide yakorewe abatutsi ari umwe rukumbi. Ababyeyi be bamaze kwicwa bari batuye ahitwa Inyarufunzo muri Butamwa. Abo ni Ingabire Imakurata na Sengiyumva Selisitini. Uwo mwana umutoni wa se Delphine bahimbaga amafubo yatowe n'umusamaritani aramuhungana bagera mu nkambi ya Nyarushishi rwa Nkuba, niho batandukaniye. Uwo mwana umubereye nyirasenge ari we niyo twagira Anne Marie. Aramushaka, atuye mu mudugudu wa Kabacuzi, akagari ka Ntungo, umurenge wa Mwurire, akarere ka Rwamagana.
Naje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kuko nawe gikomeje kucyumva kuva kera kigitangira, nkumva mubasha guhuza ababyeyi n'abana.
None se wowe ninde ushakisha, mwaburaniye mwaburanye gute?
Ndaranyisha umwana wa mukuru wanjye wari utuye ahantu bitaga Ibutamwa kera.
Yego.
Uwo hitwa mu murenge wa Mageragere. Uwo mwana rero ababyeyi be bamaze gupfa, hari abantu bamutoye baramuhungana.
Abo bantu bamutoye ni bande?
Ni umupapa witwa Kayibanda n'umudamu we niba bari bamuhunganye. Noneho bageze ahantu bita ku Rushashi, hari inkambi bayicumbikamo bahabara iminsi. Noneho haza gukubita ibisasu byinshi. Nuko batatanye n'uwo mwana rero bamuhura batyo. Ariko amakuru naje kumenya nuko uwo mwana hari undi mukecuru wikomerekeye, ariko ntabashije kuvugana nawe. Nawe wari utuye aho ngaho Ibutamwa Nyarufunzo, wagiye kuzana umwana we muri Oruferina yabaga ahantu muri Zaire, ahantu ngo bitaga niba ari Indosho, ngo muri Oruferina yahabaga y'abana. Niho yaje kubona rero uwo mwana, ariko ngo aranamusaba barabubwira bati ntabwo twamuguha nta kintu cy'isano mufitanye.
Dusubire inyuma gato mbere uko tugera Indosho, uwo mwana yitwa nde?
Umwana yitwaga Umutoni wa Delphine, ariko bakundaga kumwita Mafubo.
Uyu mugabo w'umugiraneza wamubonye ababyeyi bamaze kwitaba Imana akamuhungana kugera ku Rushashi, Kayibanda umbwiye yaba akiriho?
Aracyariho rwose.
Atuye he?
Atuye Imageragere, ahantu bita Rugendabari.
Ni hafi ya Nyarufunzo hariya bari batuye mbere?
Ni hafi ya Nyarufunzo rwose, ni ukwambuka akantu k'agashanga gatoya ugahita ugera ahatuye.
Wigeze uganira nawe?
No mu cyumweru gishize twaravuganye, ndimo kumubwira nti hari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gica ku ijwi rya Amerika, ninaranditse mbasaba kunshakira wa mwana, ariko ntabwo baransubiza. Arambwira ati niyo ngombwa rwose uzabahe na nimero yanjye mbasobanurire byose uko byagenze.
Ndifuza kuvugana na Kayibanda, ariko hagati aho uwo mubyeyi wagiye gushaka umwana we mu kigo cy'imfubyi kiri Indosho yakubwiye ko yamubonye akamumenya yari amuzi?
Yari yaramundi kuko bari baturaye yaraturanye na n'abavyeyi be yaramubonye yaramumenya ariko nyine urumva ntiyabashije kuba yamuzana ndetse Kayibanda rezo ubundi twabivuganagaho
yego
ndabwira nti unshakire nimero za Meritiana ndebe ukuntu namubaza amakuru rwose ambwira amakuru ya nyayo arambwira ati nzagerageza kuzishaka kuko ntabwo bagituranye neza
birumvikana ko hari amakuru akenewe kuri Meritiana hakaba n'amakuru ufite ariko nanjye nkeneye kuzuza nahabwa na Kayibanda hagati aho nyibutsa papa w'umutoni wa se Delphine nyakwigendera yitwaga nde
yitwaga Nsengiyumva Celestin
birumvikana ko abantu bumva ijwi ry'Amerika mbambaza ibyo bibazo byose kugira ngo bifashe buri wese utwumva muri kano kanya kumva umwana dushakisha uwo ari we uwaba rero yarazi Nsengiyumva nyakwigendera Nsengiyumva Celestin na Ingabire Makurata bari bafite umwana warokotse umutoni wa se Delphine Mafubo uwaba yaramubonye mu kigo cy'imfubyi cyari Indosho ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uwo nguwo ni waduha amakuru yihutirwa kugeza ubu ariko se wowe tuvugana magingwa ya Anna Maria niyo twagira ubwo uri nyirasenge wa Delphine nubwo bwose ugishaka Meritiana mu makuru wahawe na Kayibanda ninde muntu ushobora kuba yaravanye uriya mwana hariya ku rushashi akamuhungana
yewe uwo musaza nawe avuga ko atamuzi avuga ko ibisasu byakubise bagahita batatana bamwe bagahunga ukwabo uwo mwana ngo akamushakisha mu bantu benshi akamubura ntabwo bazi mu by'ukuri umuntu waba yaramugejeje muri Congo amakuru yongeye kumenya kuko uwo musaza yagerageje gufatanya na mama nambara irangiye bajya muri Seyiseri bari azakuru bareje mu kiyozi
yego
bajyayo baratanga amazina barashakisha ariko nta gisubizo bigeze babona ubwo rero ntabwo tuzi ukuntu yaba yarageze muri Congo niba ari umugiraneza w'umunyempuhwe wakabonye wenda akavuga ati aka kana kengasiga mu nzira niba wenda ari imiryango ifasha abantu wenda yakabonye nkazakuru waruje kakajyana nta makuru ndufite
umutoni wa se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yavutse muri 90 yari afite hagati y'imyaka 3 n'igice n'ine
uramwibuka neza Delphine umutoni wa se ari umwana w'igisekera mwanzi uramwibuka neza ku buryo wamumbwira
ndamwibuka cyane yari umwana wiraburaga cyane wari ufite uruhanga rw'amasoso manini agera inyuma wagiraga amaso wari ufite n'amaso manini n'amaguru yendaga kuba nta ntere paranteze mu gakeye
yego
nuko yari ameze yari afite ba nyirasenge bitwaga ba musabye imana bari baraho hafi ye base wabo bitwaga ba Loise ariko bose ntabakiriho umuryango warazimye wafashe
ukomera amafubu ashobora kuba akiriho nta kandi kantu wibuka nk'imanzi yari afite ahantu nta kantu wibuka
nta kandi kantu mujuje nibuka ndi kuko nanjye nari mfite nk'imyaka nka 14 cyangwa 15 urumva yari umwana narutaga ariko ndamwibuka kuko yasaga ariko ndumva nta kandi kantu mujuje keretse kuba ari umwana nyine wariraburaga cyane n'amaso rwose manini
mbere yuko nkureka mu masegonda make dusigaranye nubwo bwose yaba atakumva kubera uko ururimi rw'ikinyarwanda atarwumva nzamusobanurira nimubona ni iki kintu kikuri ku mutima nka nyirasenge umaranye imyaka 28 ufite ushaka kumubwira ariko unagisangiza abumva ikiganiro Agasaro Kaburaga
niba mafuba nyimba rwose nagira ngo mubwire yuko tumukunda cyane mu muryango wo kwa nyina wasigaye nagira ngo mubwire ko afite ba nyina wabo afite na ba nyirarume basigaye ndetse niko na nyirakuru tubyara nyina aracyariho nagira ngo mubwire rwose niba nyumva ko tumukunda cyane kandi ko tumubonye twaba tugize umugisha kuko yaba ari umwana uje gucikura umuryango w'iwabo wazirutse
Delphine naho yaba ari hose haba mu bihugu by'u Burayi na Amerika, haba na Afurika y'Uburengerazuba, niyo yaba yaragarutse mu Burasirazuba. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga, twifuza kumubonamo. Nongere ngushimire wowe Anna Maria niyo twagira, umaze imyaka 28 wizera kandi utegereje ni n'amezi atari make utegereje hano kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba waragize kwihangana, ukomeze utegereze wizere.
None bahumugisha kuzubwitange muhora na rwose. Iyo numvise kino kiganiro nkumva abo mwahuje amarangamutima aransaba rwose, nkumva ko muri abantu beza Imana izagira umugisha cyane.
Urakoze cyane.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wicike intege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Kuva intambara yatangira mu Rwanda mu mwaka w'1990 hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi zari zateye zivuye muri Uganda n'iza leta y'u Rwanda, y'icyo gihe abaturage bari batuye mu makomini ya Muvumba yo mu Mutara yabereyemo imirwano ikomeye barahunze, abandi barishwe, abana basigara ari impfubyi, abagira neza barabagoboka. Nk'umuryango w'ababikira b'abakarikwita bafashaga impfubyi kubona ababyeyi bazirera bakazikuza, nguko uko Ghislaine Nyirarukundo yatandukanye na musaza we ari nitwe Benedict Apollo, washakiwe ababyeyi mu Bubiligi mu mwaka w'1993. Kugeza ubu ntibarabonana, kubaho ufite umuvandimwe uzi ko ariho nawe azi ko uriho mukabaho mutabonana, biri mu nkuru ibabaje ya Nyirarukundo uri mu karere ka Gicumbi mu kagari ka Kamutora, umudugudu wa Kamutora yatugejejeho mu kwezi kwa kabiri.
Mu gihe cy'intambara twabuze ababyeyi, dusigara turi abana babiri, uwo nguwo nashaka gushakisha ubanze y'igihugu, dusigara turerwa n'umuyindi miryango baradufata turangije kubura ababyeyi. Ndangije kuba mukuru njya gushakisha uwo mwana, kuko baduhaga amakuru ngo yafashwe nawe bikira bakarikuta Ingarama, bakajya batubwira ngo marume ngo niwe wamutanze. Mbajije amakuru uwo marume aho yaba ari, barambwira ngo marume ngo yaba yarapfuye ngo cyangwa yaragiye mu Bugande. Noneho ndangije nshakisha udukuru, nandika kuri adresse njya mu babikira Ingarama 2012 ngiye wabikira Ingarama, baramfasha bareba mu bana bafashe mu nkambi Ingarama, barambwira ngo nzane imyirondoro y'ababyeyi bacu ndayizana. Nyizanye nibwo Masteri yabishatse mu bitabo byabo, arambwira ngo umwana arimo, amadirese yaho aherereye, nuko tuza kumwandikira ibaruwa igerayo. Igezeyo baraduhamagara, bamamagaye turavugana, bambwira ko umwana ari aho, barambwira ngo nyuma bazamuzana aze kudusura. Bavuze ngo aze kudusura, turategereza ko bazongera kuduhamagara, ya nimero baduhamagaje yicemo, ariko adresse yabo bari baduhaye yose nari nyifite, kuko envelope byagaragara ko yagezeho twe twabandikira ntibadusubize.
None se uwo musaza wawe yitwa nde?
Yitwaga ari nitwe Apollo.
Ubu se yitwa nde?
Ubu bamwise Jeunesse Aurelie. Ngo yaje kubatizwa bamwita Benedicto, ari nitwe Benedicto.
None se ko numva umpaye amazina menshi, turafata yahi tureka yahi?
Niyo abamanseri bareze mu myirondoro bafite baba ariyo baduha, nuko natwe turayandika. Papa yitwaga Mpozayo, mama yitwaga Kanyagara.
Amakuru ufite igihe yaba yaragereye mu Bubiligi na yahe?
93 nibwo yageze muri Belgique, niyo tariki bamwadoguse 93 ya mbere z'ukwa kane 1993 en Belgique.
Mbese kuki bamujyanye wowe bakagusiga?
Njyewe yarankurikiraga, ni musaza wanjye. Yarankurikiraga, twese turi abana, mama yaratubyaye tukiri dutoye. Ubwo rero umumama wakoraga muri umuntu uza muri centre nutritionnaire, niwo umbwira ati wewe ati wari urimo gakuru nawe niwo waje kumfata ari inkuma atarashaka arameka anjyana iwabarandera uwo mumanseri abamanseri babakarikuta nabo bakuriraga aho ngaho ingarama bajyana uwo nguwo umusaza wanjye mutoya nuko nyuma nibwo namenye tubwo amakuru nyafite ko ari abo bamanseri bamujyanye ubwo ndaje guca akenge reka njye kubabaza amakuru wenda niba yarapfuye batubwira ko yapfuye niba ariho ati wenda nubwo twashaka kumenya amakuru ko yaba ariho niko twabyakirize kuba twarasigaye turi bakeya nuko mbifata gutyo
Jiseline Nyirarukundo ngushimye cyane kuba ugifite ubushake bwo gushaka musaza wawe arinitwe Apollo Benedict ushobora kuba ari mu Bubiligi mu mujyi wa Charny RG cyangwa se yarahinduye dore hashize imyaka myinshi cyo nakubwira nuko abana benshi bajyanywe mu Bubiligi muri myaka za 93 benshi muri bo Imana yarabaragindize rero yuko na musaza wawe tuzagira amahirwe yo kumubona tukabahuza nongere ngushimire cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga gira amahoro
yeguye kurakoze kandi n'amani bakomeze baho umugisha
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga mu gusoza iki kiganiro ndifuza kwakira umukecuru w'imyaka 74 yari afite 12 u Rwanda rubona ubwigenge ari na umwaka yavuye i Bugande aho yavukiye aza mu Rwanda yaje ari hati wasiga ababyeyi be n'umuryango we yitwa Kabagande Gaudensia ise yaratuye ahitwa Kalungu mu karere ka Masaka akitwa Kagegera na nyina akaba Mukangwije Kabagande Gaudensia yatuye mu murenge wa Kigali umudugudu wa Karama akagari Kanyabugugu yaramaze iminsi yandikiye ijwi ry'Amerika ndamuhamagara dore uko yanyakiriye ndabaramutsa ni Kabagande tuvugana Kabagande uraho jewe nitwa Venus Nshimimana ndi ku ijwi ry'Amerika
muraho 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 wamfuraho
urakomeye
ngaho wamfura ya mama we uraho
ndakomeye wa mubyeyi
yo ye urakoze wamfura we yewe data we numva kuvuga nk'inyabuturo mama wambye aye we imana ni kubaduye n'ukuri
yego
kubaduye n'ukuri umva ye
kadame
yaragushatse mburi nzira nacamwo nkabaririza mbura abantu na niba mburi nzira na mbona sobanuza umukecuru ufite imyaka igera muri 80 urumva
yego
ubwo noneho rero nkaba mfite abantu b'abavandimwe bangi b'ababyeyi nakaye muri Bugande
yego
navuye muri za 62 navuye muri za 62 ubwo noneho kuvuga nagira mu Rwanda umutegeye nyine kabaka wawe yari atwirukanye kuko nkuriho navukiye ubwo rero nkaba nashakaga wenda nkibaza ni wenda nabona akantu wenda n'akamwe kaba karasigaye numva najyaga ntega amatwi ijwi ry'Amerika nkaritega amatwi nuko noneho numva riranshimishije numva nshimishijwe na kariya Agasaro Kaburaga
yego
ndanabakunda cyane cyane rwose
nibyo
ndabakunda nta n'indi radiyo nkunda gucuranga keretse iyo hagiye muri Swahili cyangwa ibindi birenge
oya nibyo rero
nkunda ukuntu uvuga ukuntu ushakisha abantu baburanye n'ababo
yego
none se wagira ngo nguhe amakuru y'abo bantu
nicyo nari nguhamagariye wa mubyeyi we y'umuntu adushatse nongere nkwisegureho bisaba gutinda gato kubera ko muba muri benshi mushakisha abanyu tukagenda tubakira ko buri wese aje adusanga none rero ni wowe wari ugezweho ndavuga ntireka ngo uhamagare muri kano kanya tuganire mbwira amakuru y'abantu bawe ushakisha yego
abantu ushaka dukora mama we namusize iyo ariko ntakiriho kuko nange ibyo byingano yanjye
yego
naba mama wacu nabasize naba mama nyine ndumva batakiye ariko babayeho wenda umwe namutize ahantu bikarusana yitwaga gikenyetse n'umugabo wose watereke undi namutize ahantu bikacyashumi nawe yitwaga kambunda umugabo we niba yayitwaga kiyine noneho nkaba hari akandi kana ka gikenyetse twajyaga kungana ariko kuna nakarutaga kwitwa mukankwayi naho mama wanjye rero we yitwaga mukankwishi noneho ngewe rero nkabakabagande mwene kagegera ubwo rero abo bantu niba wenda hari akazi gahiyo hari n'undi bitaga agafaranga nyamugabo wenda niba hari n'umuryango waba warasigaye ndumva nababona nakumvikana nabo wenda wuzuriranyije nabo wenda hari umuryango wabo waba warasigaye tugahuzanya tugahamagarana ndi mu marembo ariko wenda bibaye byiza nagenda nyumvikanye nabo mvuganye nabo
oya buretse kugenda komera ku buzima utegereze ubanze urebe ko twabona umwe mu muryango wawe warasigaye ndahera ku byo umbwiye birumvikana ko ari papa wawe Kagegera ari mama wawe mukangwije ukubimbwira barasa naho bashobora kuba baratabarutse batakiriho
papa yarapfuye papa yarapfuye nawe yapfuye ashaje amaze kugira imyaka ahari mirongo ari ijana niba ari mirongo itanu itembitse
ni byiza
yapfuye nyuma y'intambara ariko na mama nuko kuko ariko nabonaga mama ari we mutoya kuko navuyeyo mfite imyaka cumi n'ibiri
none se bariya ba mama wanyu uvuga ari ikitegetse ari na kambunda ndetse n'agafaranga
na mukarukwaje
ni abantu bane ariko nagira ngo numve icyo mupfana none se ari gafaranga ari mukarukwaya ari kitegetse
mukarukwaya
ari na kambunda ari umupfana iki umwumwe gafaranga amupfana iki
gafaranga yari musaza wabo ni ntaruzi
naho se mukarukwaya
yari umwana wa gitegetse yari murumuna wanjye gutwitwa ko tuzindi itegetse agenda imwe na kambunda na mukanguye
hanyuma mukarukwaya akaba umwana bakitegetse none rero buriya twashakira kuri bariya abana bakiri batoya wasanga buriya mukarukwaya akiriho ariko nta kibuga yuko ko nakitegetse atariho nta kibuga ko uriya nyoko wanyu kambunda atakiriho bashobora kuba bakiriho ubwo rero unyibukije neza aho mwari mutuye urumva wavuye bugansi imyaka cumi n'ibiri ni kera ariko uhibuke neza uhanibutse kugira ngo ijwi rya Amerika rirumvikana muri Uganda kuri icyicaro tuba turi kuri FM abantu baratwumva neza ku buryo uwakumva yavuga ati umuntu namumenye ndamuzi none usiga umusaza papa wawe Kagegera yari atuye he muri 62
aho ngaho nyine yaratwenda nahareba mukibunda cyahinduka n'ahantu bita Kamungi igomborora niba ari Masaka niba ari Karongo naho
yego
ni Kamungi icyo nibuka ni umurenge
ntacyo bitwaye Karungu harahagije naho se kitegetse we ndumva unamwibuka cyane we yaratuye he
yaratuye
Rusana naho se gafaranga we yaratuye he
yari umwimbuyereza yari umuntu w'imbuyereza ariko yabanaga na bakuru be na nyina na nyina yaratuye na nyina wa nyogokuru wacu yaratuye
none se wa mubyeyi we Kabagande nyuma y'intambara muri 1994 nyuma y'ubucanyi bwabaye mu Rwanda jenoside yakorewe abatutsi irangiye hari abantu bari barahunze bagarutse mu Rwanda baturutse iyo za Uganda hari n'abaturutse mu bindi bihugu hirya no hino nta muntu wigeze ataha avuye iyo za Uganda ngo umurebe unamubaza amakuru akubwira ati i Masaka hameze gutya dore bene wanyu ko nabasigaye nabo nabonye nta muntu wigeze ubona
kandi kanone cyo muri Kigali iyo muri Kigali kandi nyine aho kwaje kwirikira nahantu bitimarenga n'iza kayenge za gitarame yiyo
yego
nese niho nitwa ngo nakomotse naho ngo ikigali n'umuntu wese azi ahubwo se hari n'undi mugabo wanjye nyine wandonguye nawe yagiye muri 73 yitwa Munyakazi wanjye tuyezi na nyina nyirabaguje yego umugabo nawe yagiye atyo agenda amahera niba yaba ariho niba ataba ariho sindizi ndetse n'abo bose sinabura n'umwe wenda tubonane
nawe yagiye agiye i Bugande
yagiye agiye i Bugande ambwira ko agiye i Bugande hari agatembe yari yakoze nuko agenda
ahunga
ubwa Habyarimana akigiye aho akijya kuyoboza
agiye ntiyagaruka
ntiyigeze
yanakohereza ka telegramu kera boherezaga ka telegramu
n'abana yasigiye barashize wamwiyuka n'abana yasigiye barashize asigaye yite nabo yarapfuye ubona yasize yite hasigaye
abo wagombye kuba ufite wiyambaza ubafite hafi bari i Bugande ariko ntabwo uzi aho baherereye nizera nkomeje ko ijwi rya Amerika kubera ububasha rifite bwo kugera kure bigera ku bantu benshi kandi nk'uko wambwiye murikurikira muri benshi abantu batwumva muri kano kanya waba azi Munyakazi ni umuhungu wa Ndikuyeze wari warashakanye na Kabagambe wamumenya ndetse nawe aramutse akiriho hashize imyaka myinshi ariko nta wamenya ashobora kuba akiriho ashobora no kuba yarasize abyaye yarabwiye umwana we ko yasize umuryango mu Rwanda yaratanze izina ryawe wakumva uwitwa Munyakazi wari utuye Kayenzi ka Gitarama wari washakanye na Kabagande wavuye mu Rwanda 1973 akajya Uganda aramutse amumenye ubwo nawe yatubwira ariko cyane cyane turashaka abavandimwe ba Kabagande turashaka ba nyina wabo turashaka Kitegetse na Kambunda turashaka umwana wa Kitegetse ariwe Mukarukwaya Mukarukwaya turashaka kandi na Gafaranga yibutse yuko wowe Kabagande papa wawe yitwaga Kagigera na mama wawe akitwa Mukarugwije abantu babamenya bari batuye Masaka muri Uganda baturutse muri Uganda bahabaye bahakuriye abamenya uwo muryango muzafashe uyu mubyeyi ari mu Rwanda ntabwo ashaka kuva kuri iyi si atamenye ko ahasize umuryango uza muzungura none hari ikindi wumva tambwiye ko ndabizi ubwo ukunda ijwi rya Amerika warukumbuye kugira ngo tuvugane hari icyo nibagiwe kukubaza hari icyo wifuza kongeraho cyadufasha kugira ngo umuryango wawe uboneke
rwose nifuza ashaka kongeraho niba nifuza yuko nabona wenda n'akantu baba barasize kakantu koresha uko kashoboye agakoresha uko ashoboye inomero zanjye ukazimuha noneho akazampamagara wenda tukabonana cyangwa se tukavugana nguke naba nishimye nakwishima cyane bihagije kandi nabasengera ku Mana mwamforamo
ngaho rero ukomeze usabe cyane kugira ngo iyo Mana izagufashe ikube hafi ibe hafi n'umuryango wawe nugira Imana ntuzabura ntazabura akazaza kukureba ngaho ukomere ugira amahoro
yego mama murakoze mwamforamo
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire mwebwe mwese mwampamagaye mukampa amakuru yatumye Joseline w'amahoro abona umubyeyi we cyane cyane Jeanne Pomisene Kagabe inshuti y'ijwi ry'Amerika ntukiri inshuti gusa ahubwo ubu uzatubera ambasaderi aho utuye n'aho ugenda hose nawe Dona Marlene Mukayiranga urwo rukundo n'urugwiro ugaragariza umuntu cyane cyane utishoboye urakaruhorana agasaro kaburaga ni kiganiro kibagarurira icyizere cy'ubuzima no kubaho numwe hariko wa muri sanga ku ijwi rya Amerika nakagaruka mwari kumwe na Venuste ishimye imana.